ngikuthathe ngikubeke endaweni emnandi. Hey, 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 ngicela ngoma kuwe, cela ngali. Oka, oka, ngizwanga uzongithanda lokho baby engikwenza kuwe. Hey, 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 ngiyakwazi lokho engikwenzayo, ngizokwenza lokho okufunayo. Hey, 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 hey.